studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Mamadou wattar to boggi jande gafandu hala Mamadou Sama Seku jamnyalli sakiraabe kedibe silolti dobol wotteji député en wadama nyal binde nyande alande le santruji kewdi bamako yimbele hobe gotani kalisi dum woni ko nalabe amen nam janna tayki tonno fa hande bangal la wotteji di kananke leddi ndi memi hala dabreji hitnede sere le ngallurande holiti wiide abadan bamako kobe uddataake le galleji mabbe juudeti allahji ngure hol janna honjotobe hobe na gondi makki hakilo nartotobe na cikiti sanne labal la kulentere jeetiri le butikaji amen di jeetobe bi yobe baltina hakilaji mabbe kanon lamkobe mbiyan hunkade fi kabar mudum hore di ngoni sembe kabaruji amen hande kikide mbiyan altinere noga leru avril 2020 bismillah sakirabe wotande kalisi na hewi sanne wattu woteji le leedi mali batte mbiyan kalisi woni ko yimbele hobe na wotana ndartotobe mbiyan ndartobe be e wi kanko nelado amen jeltido le mbiyan santruji kewdi bamako honjotobe be kuliti wiide mbiyan sariaji woteji di na hada jaati mbiyan dido golleji keddana ko mbiyan heban en Musa Malli Sisugo do fashitango Umar Waygalu Ali Sisi
bamde komi dido bodo bamako do fanjotida centre nokko nodirtedo ine massa nyari la kanya fanjotida centre Aminata Job lafie bugu commune nayo bodo bamako do fanjotida centre gundo simaga badla bugu fodi yebbe ngaji kesi kalisi ana jaltini yimbe le pelle politique de kanye gonde golu dido golleji nobe cediri do hen
min gaddi sutra ma ngaji fa bamabe so be tilige golleji woteji mabe min natta be cuudi min dokki be maski ngaji min dokki be gang ngaji golleji woteji de ana wada do moddi
fanta kamara o goto gondo le pelle politique de o wari o wotiki o mo jogi biki mako o holliti wido wari o holli bingulidi an kako mako lobbo
so wonno min jeewi what do the sutra mangaji so watta yimbe le hen yaade wodude wote honon soggude bali mu nabude lumo sottoide fu goto wattu gol yimbe le sutra mangaji fa wadana wote mani na mani yu sodde hakile joom ga dewte sharia di leedi malini ana jabandu
dido golleji ko hada le sharia le leedi meden di non kanko Ibrahima Sango holi triwid lamido fedde noddete possim
won yimbe yogabe kokkobe min kalsi adadu kalsi ko min nokkata men ko ana waye fuddude ujinere yaade ujinai didi ga kama teme didi na teme nayi yimbe yogabe sali wado de wote so gonga o kina yimbe famine mire yi yimbe yogabe ana nanga temen nay fa yotar ujinere e jude parti politique embe
humnibe kabar woteji le leedi meden di kanyen kani darna de dun non kanko Ibrahim Sango o beediri do hen
fa hande bangal woteji di mbien kanko kanaka lendi wote kanyen le suudu l'école ABC woni ko marché tiagal ko ben otiliko ko o memi hala dido woteji e kanye nyaw covid 19 ibeka holiti wide bibe leedi mali mbawa fe udede le galleji mabbe hadde be hinade hajuji mabbe honjotobe yogabe holti wiide kado anya yo mijo lobbo e kahani dun mbien yettede sanni sabi e wi mabbe kebal kala nyoloma woni ko bomako ko be mbien wurirta ndennobe be mbien be ndennobe holti wiide yo mbien tan dabreji sakari nyaw o tabe le lumuji di e kanye kala nukuji furuba keddana ko docteur Ali Tunkara mbien jaginowo universite leedi mali halni intala ak Bilal du fashitango alcisse
yimbe le geni bamako ni wawa uddere cuudi le emilojian kongol horajo lamu ona fanni sabi neddo fu andudo bibe leedi malino wurdi wawa wiide be keddo uddare cuudi yidde uddude be cuudi woni narde warde be ko heewi hakune bibe leedi mali fu ngure mu jango le kebal mu hande bili hono mi bawi nardude bibe leendi uddo cuudi so tawi be ngala ngure mabbe be ngala ndiyam be ngala nyandu mi bawa nardude bibe leendi uddo cuudi
kala njibe be dorad faama du mbien hejjo sijju tamani na bawi natora be mbal whatsapp ni mon won 76 70 88 51 via mo mbudu yobata ke mudu 37 321 alaji kewi sanne bangal kulentereji jeetidi le butikaji mbien bamako di notortobe hobe na bemba do rafila bal majje buri fufu odo wattu mbien nyaw corona virus don en butikaji di holti bien wattande hakilo forati odo nuku o sanne kambar dun be mbien jaati be bippi dabareji yogaji wakat jono kay lam ko be na munni gite do odo kabar o keddana ko heban en mbien abakir aga mbien mohammedin yatara e do fashitango Umar Waygalu Ali Sisi
ko nyaw coronavirus onat le leedi ndi yottal nyalom hande wala fu ko welti at tabiyaji jagoto wombe le leedi ndi yimbe le ciodiobe bitikaji bebe ngadi no dango fewde lamo jewto yel hon dati ko nayri bangal labal hani yaltinirede kede mo kanko noddete Ahmed Ag yo goto e ciodobe
le gens ki
yimbe na bo buru ngai so hokka ya ciotobe bitikaji di ana nabira dino laba cholla ana wawi nadde hen wakati so kam tobi ndi ana wawi hedde yimbe ana wawi wadde ko uru ler ngai sappo e didi wakati nyaloma kurdo ana donna moto taybe lota e julal mabbe ga wakati fuso be ngari hokure chotto e butikaaji di burungaaji di nita be bamirta e julal mabbe tunnure burungaaji so be dokka chotto e butikaaji yimbe chottobe le butikaaji di du lotta julalem nita be bamirta burungaaji so be gatta e mana be dokka yim un sabiso wakati fu mi de gondi e rafi cellal maw mi de nada gouvernement o bama dabereji bawde sakkaade yimbe le ngado be di golleji no laabira
kambe sottobe be kollitiwde be andini dum hunde jaati kano be chottirtanobe bi e be dewi sariyaaji ko nayri bangal laabal kerem ko ko noddirte tolo garibu o chotto bitiki ko mo sifido hen
fali an tacchude buuro mi lotano laabire juude am tagal dum mi taccam buuro mi watay manami hokka yimbe
dati ko nayri bangal laabal wonko yaltinana jukkoje hede kani wadede fewde e yimbelbe tabaki dido dati goddo landon laamu kobbe jabay jabaade wakande mi noddino suudu ministre humnidu kabaru cellal
bangal figul gol njen bangal figul bolon fedde kafoliti nyande aswere nde sapo jettelir avril wide darnude tafon kabaru final ligue des champions hitande 2019-2020 kanje mbiende kan don non fiede nyande noga e jena lirume hitande 2020 e kanje coupe federation mu nyande noga e na lirume batte covid 19 o hejo mbiende wongo martin te kumpa tiagal jidal hakunde humani be kabaru mu dun woni ko mbiende beeda e le communique kaf o fa hande le kabaru jamandi mi andon Cheikh Diallo hankasen woni ben yubno golleji fede stade malien bamako goldo numu gollo wadi tiagal ko basi imike hakunde ardibe club o du kabaru manda fanda golle mako woni hinade kala mbien gedde club o e mbien fa hande kamba bangal kabaru di dabariji hoddi hani fiade yalla hisude e nyaw corona virus o keddana ko mbien odo bataki sijo tamani
la particularité bon ko min tayki min jehi le chuudi e koltu al qur'ana jangete suka fa hewi anatu min jehi be ngala kaakiti min baawi lotirde juude ma min diya e sabune gartu moblaaji darto fa yottaare lumoji di kaaki lotirteede juude diya e sabune wala almami en yogaabe fa yottaare horebe misideji yogaaji ana wondi narde kaaki lotirteede juude watto e juude ame hollude yimbe janginoobe fa yottaare sukaabe honobe baawi lotirde juulel mabbe diya e sabune honobe baawi sakiraade e woddintinde hore mabbe nyaaw musafara heba kay mutafon mi dokkan kaaki lotirteede juude misideji joyi juude e kol sappo to alqur'ana jangete lumoji di fayeto nokkul yogay to yimbe natirta
on pam wiide dum do yo mbien hala kanko chaya mohammed kejado hala fedde dorkoto mbien ko kudo mbien to tumbututun fedde ben tumbutun kaaki nogay lotirgo juude e sabunde mbien dum woni dum wadi be kokki dum mbien duddal miside gar mobilaji e kanye nokudo mbien bitobe be dakoto fodde mabbe witude joni en jokkitodo mbien kabaru dabareji kandi fede yalla hisude e nyaw covid 19 o keddana ko odo bataki sijo tamani
Sijo tamani
naftorade mask du woni suddude hunoko mun e hinere mun ana jaa e laawi kollaade fa andenden e nyaw coronavirus jonnon kaybe na sanne mask o tamtan waawa renden kina beeden hen lotude juude meden den ndiyam e senorde wakkati fuf e naftorade dihel hydroalcoolique kaybe na fa sanne mask o nda wota tam bawden naftorade dun o ma waawi rende ndu iwde leeruji tati so heewi fu leeruji nay so niere itta mask o kaybe pat juude meden naatu e li makko itrenamo no yaawiri ngattenamo e nokkurudo tun yuppete tawan jogi uddede donne don lotren juude meden ndiyam e senorde naftoreden diheledu hydroalcoolique pade jeggite fey jokkude e laawi kolladi fa keben renade coronavirus din don goni wakkati fu lotren juude meden ndiyam e senorde sakko du so en garti iude lengendi naftoreden nu dihel hydroalcoolique so ni tawi ndiyam battaki en so ren dillanayren dojja ngare no fu e le nawde juude meden tagal majjun so ni ren pifo ren le mouchoir donne don patte namo neddo kala mo gontan bangi modon ngaden ko foti metre goto hakkune meden
e tamani a
Studio Tamani yo pabal lamu leede Suède, Danemark, Suisse et fedde leede Europe.
Sengari mbiyane kabaruji amen na ndar rezo ngaji di mbiyane tu segutu no yimbi didon no iwi hen hebe dunu barmi chagal basi hakunde gure idi ngara e bundu le mbiyane serkle segu le chakite yonterende hulitama wide jayala nukure mayo wadunduri wadunduri bedo gure de neto goto mbiyane nangama hurgul na jukiti hunchinere hore iwi zandarama en segu to banama tun no kenya na sappo e jena lewru avril police ben nangi yimbe nayo ben holitibe yo delegue en seni tawe yo pene hultama wide e be jogi non no ben dereji wote e cartouji kewdi wakkat jun o kay ben e be nangato commissariat to direct ton mbien le region Tumutu hultama wiide tamben chaaku aliment bitay tidi sanne wakkati den yo wunyere temede nay debbe sappo joy wonno mbien ana wara lewru wakkati jundo kilo tamben chapan nay yo wunyere temede jagum julabe be hulti wiide yo battati allahji du datidi jamarande ndarri lam o yo tinno faabude be mbien bangal subvention budgete en timiran kabaruji amena to kayton imadra lollido yo kanko be fufu keba mask goto fuddi nyande asawere jabbinande yo mijo fedde sukabe jawambe kay do mbien mbernde dawrundal conseil communal e do dawrundal conseil communal des jeunes yo bangal habbo nyaw covid 19 e wi mabbe do mijo o kay mbien odo mijo o kanko be mbien bedente famu do tabagul sarjaji sakade nyaw covid 19 dum timta sarja mbien kabaruji amen do sedde yotere meden wowan.